Ai, au he awalea na oe e kapua, e vi kolia, ka iulani. Au hea.
Au hea walea na oe e kapua, e vi kolia, ka iulani. Mahalo aku au i konani, ka lehua poe poe i ka nahele.
Au hea.
Au hea walea na oe kapua, e vikolia ka iolani. Mahalo aku au i konani, ka lehua poe poe ka nahele. Ke noho maila i pana ewa, i ka uka ona ona i te ala. Ke ala ta apua o ka moki hana, i pili ia mai me ta maile. Ke noho maila i pana ewa, i ka uka ona ona i te ala. Ke ala ka apua o ka moki hana, i pili ia mai me ka maile.
Ona ona o ka la.
Ona ona o ta laha o ke kau, e lipo lipo i ka ua tuahine. Aina ka inoa o kulani, o ka iolani, nohe inoa e.
Ona ona o ka la.
Ona ona o ka la o ke kau, e lipo lipo i ka ua tuahine. Aina ka inoa o kukulani, o ka iolani no e inoa, o ka iolani no e inoa.
ali po apauan an maka eva kena. E aloha no koua ikana uho I mai o kanina. E nari po apauan an maka eva kena. Kaluia le rose, kahale lau o kalau o kai. E na iwa e wale ai, kukila kila I kalai lalai lai. E o I kaluia le rose, I kahale lau o kalau o kai. E na iwa Valeia ai, kukina kilai, kalai, lalai, lai. Kane wai rua I ka eu o te tai, I ka holu na pe o kalau o kari. I kou eloa a heo hai Hawaii, kukina kilai, kalai, lalai. Wai ka eu o te tai I ka holu na pe o ka nau o ka ni I kou veloa a heo hai Hawaii Kukina ki lai ka lai la lai lai Ai na I a mai ana ka puan Ka na luho I mai o ka ni vai E na li ko a pa Anu maka eva kena Ai na ia mai ana ka puan Ka na luho I mai o ka nina E na li po a pau Anu maka eva kena Anu maka eva kena
Bye and bye, hope he might always nei ka haua e ahi ahi.
Ai ngā i ka e u
rua e kolu no ma ko kai ila ma
ta hauala i ka maainga. Malini o ue, malini ahu, mātanos ta hauala i ka maainga. Ina o yu pe au kaupo no ita no pai pai. Ina o yu pe au kaupo no ita no pai pai. Haina ia mai ka puana, oni ana o e se kumuponi. Haina ia mai ka puana, oni ana o e se kumuponi. Kumuponi, kumuponi.
Lai lai lai, kamakani ko o lao, lai lai lai,
e nu uanu au lai 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 kamakami ko o lau lai 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 e kai lua au lai 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 fuki o ki kao lua lai 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 e kai lua au lai 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 fuki o ki kao lua lai 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 E kane ohe ao lai 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 ike o ki kaolana lai 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 e kane ohe ao lai 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 ike o ki kaolana lai 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 e wae hole ao lai 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 e kana ka pi ole lai 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 e wae hole ao lai 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 e kana ka pi ole lai 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 E wae kane ao lai 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 e kana hana nui lai 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 e wae kane ao lai 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 e kana hana nui lai 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 Haina ka ala lai 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 kua I hina ni oe lai 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 Haina ka ala lai 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 kua I hina ni oe lai 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 Haina ka ala lai 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 kua I hina ni oe lai 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 Haina o ka awa lai lai kua I hina ni oe lai 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 kua I hina ni oe lai lai lai
Thank you. aikana ele ele ya lai ya ki o e ko 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 ya na ki no malu I kala ni malu e ho e e ho lu mai ana o la kai ko na ka ho o no u ai ke ya ano ai ke lo e
Ahe pahu I te motu, a ua I o lota. No tu valen hati, a tamaita ilo, e mana olo I te motu. Ulili a ta hule, e tu I te hoe huli, a to I te valetai. E pahu I te motu, I ho a te leala. E poi te toa, ahe uta toa e vai ule, ule pahu I ta motu, unoho a te leala, ahe pahu I ta motu, uho I lo taha, no tu valena hati, a ta mai ta hailo, he mana o lo I ta motu, ulili a ta haule, e tu I ta hoe uli, a koho I ta paletai, E pahu I te motu, I ho a te leala, e poa I te toa, ahi uta toa e vai, ahi mea o e, hei noa no ulei pahu.